Mena ito mota msanya Kitaki na mise kibao
Kitaki na mise kibao Kitaki na mise kibao Kitaki na mise kibao Kitaki na mise kibao
Usijifanya unanijua na uje kuniona before Pain nyingi nimepitia brown nobody knows Walo jela ama kufa lada niggas we lost Na kitaki na mishe ila sishiki boss Mini mtoto wa uswazi kazi kazi so jimbazi Siyo gopi paparazzi niko heavy niko shazi Lengo niwe tu star mbele ziko chepa Mishe nyingi siwi chawa nsake info za ndo Nimeanza na battles jifika over Nitafanya even until I get older Wengine mtangoja miso mpaka powder Nacho waze game nije paka nivuke boulder Checking na vyo pita niko lit Yani kama vile na stack Checking na vyo spit niko fit Yani kama vile ni star Big shout out Kwa kosanya tune inwa mita Yanu rock a medi Unish touch
Kitaki na mishe kibao Kitaki na mishe kibao Kitaki na mishe kibao Kitaki na mishe kibao
Kamishe, yes I'm on a mission Mi time inelewa, acha ni wakilishe Kami mi hakuna, basi msini fananishe Najiona mbala, got a vision Mi chano yangu smarty, hamni party Hata mkipanga mikakati, hamni ngati na siwafati Nipo kwenye grind, adi mwisho Flow limitless, yeni hakuna hitimisho Urajo kitaki na mishiki bao na mota usanya Ande moja mta, tunafanyaga mabala Na hakuna wakutuka taso kama ni vitanzisha Tukonyesha mtani nani star Hatujawai kubahatisha na wezi ukasikia pet Kitaki na watu fake, kina matapeli, you better watch out Vipaji pia vipo shazi, ilo ndo vila tu avijatoka Kino ndo ni mwena mboka, kimara over na suka Mishiki bao, tusake maokoto, ainaga jakuchoka
Kitaki na mishiki bao